Showtime, it's your KB King. Your mother is the super rapper, the freestyle master, Western boy. Listen, Showtime.
Nawashinda, mimi ya mada nawashinda, nawashinda, nawambia nawashinda, nawashinda, mimi ya mada nawashinda, nawashinda, nawambia nawashinda.
Hevi gambo nye nevinja, batesi nye nevinje, ropa ni kurukutaba heta wasta malinya fuloni kabako talete na kacheru, watapomu yabu Adolf ni mitaka itera rukoko, wato ine waka bito, moropu kakuzomu tionga shak, sengra maya toina man, no plan, galiku mchazo kushuru moman, makiteko zomu fako kora kabina, linya fule kabe yei. Kakanyena, unka mjishisha mjireta meparana Omuro hapo di doni and the hardy Yuga ni koreba ka bodyguardy And the first second or the sadi Unga maza hip hop nyo in the body Yamada MC nyo hote nda faji Unga meroko rwazi ni boza kamizi Ima mwena ndi bazi misatiza Wako pa mwena kamba share homo magizu makare Mesari nyo frono mwetaba gizu morimu Kongwa kana karabaka masasi free boy Yamada mrobo gamer yomu tesu yamada MC ni kabaka Yeah Freestyle master just a freestyle Bonfire Nawashinda, mimi ya mada nawashinda, Nawashinda, nawambia nawashinda,
Nawashinda, mimi ya mada nawashinda, Nawashinda, nawambia nawashinda, Nawashinda, mimi ya mada nawashinda, Nawashinda, nawambia nawashinda,